waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. In ka badan 25 sano, Max Quatermain wuxuu maamulayay shirkad diyaaradaha laga kiraysto oo uu la maamulayay xaaskiisa Sila, iyagoo dadka u qaadi jiray goobaha dalxiiska barafka lagu cayaaro iyo dadka aada safarada kalluumaysiga iyo cayaaraha golfka. Websiteka shirkadda ayaa ku tilmaamay duuliyahan nin lahaa in ka badan 38 sano oo khibrada iyo taariikh aad u fiican markay noqoto inuusan wax shila la gelin. Laakiin ka hor shilkan ay dadku ku dhinteen oo ka dhacay Essendon Airport ayaa la sheegay in 63 jirkan uu baaritaan ku socday kadib laba diyaaradood oo isku dhici gaaray iyadoo cimiladu ay xumayd September 2015. Wuxuu duuliye ka ahaa diyaaradda ka kacday Essendon markay diyaarad kale ay isugu dhawaadeen diyaaradda kale oo maraysay buuraha Hotham kana soo kacday garoonka Bankstown ee galbeedka Sydney. Labada diyaaradood ayaa macaamiisha shirkadda gawaarida Audi u waday goob dalxiis. Xafiiska ammaanka gaadiidka Australia ayaa wali baaraya, waxayna sheegeen inay warbixintii u dambeysay ee labadaas diyaaradood oo isku dhawaaday ay soo bandhigi doonaan May sanadkan. Mr. Quatermain iyo 4 rakaaba oo uu waday oo dhammaantood ahaa muwaadiniin Mareykana ayaa ku sii jeeday jasiiradda King Island, waxayna ku sii jeedeen goob lagu cayaaro golfta. Laakiin wax yar kadib markay diyaaraddu kacday ayay fariin degdeg ah soo direen booliskuna wuxuu sheegay in diyaaraddan oo nooc loo yaqaanay Beechcraft uu ku dhacay injinka oo istaagay. Duuliyaha ayaa isku dayay inuu dib ugu soo noqdo garoonka, laakiin waxay diyaaraddu ku dhacday xarunta dukaamada ee Direct Factory Outlet iyadoo dhammaan dadkii saarnaa ay dhinteen. Trish oo saaxiib la ahayd Mr. Quatermain ayaa ABC-da u sheegtay in ninka dhintay uu ahaa duuliye aad u heer sareeya.
Max was an amazing aviator.
Max wuxuu ahaa nin aad ugu fiican duulimaadka. Waxay ila tahay inaanan iloobin xaqiiqda ah in masiibadan dhacday uu Max runtii keenay diyaaradda meel ku dhow Essendon. Duuliye ahaana wuxuu ahaa nin aad loo yaqaan. Laba ka mid a dadkii ku dhintay ayaa qoyskoodu magacaabeen, iyagoo kale ahaa Greg Reynolds The Haven iyo Russell Munch oo labaduba ka yimid gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Waa shilkii diyaaradeed ee ugu xumaa oo ka dhaca gobolka Victoria ku dhowaad muddo 4 sano. Garoonka diyaaradaha Essendon ayaa Melbourne u ahaa garoonka ugu weyn ilaa 1970-kii, markaas oo garoonka diyaaradaha caalamiga ee Tullamarine la furay. 19-kii sano ee u dambeeyeyna waxaa jiray ololayaal kala duwan oo ku baaqayay in la xiro, iyadoo dadka kasoo horjeeda ay ku doodayeen inuu garoonku aad ugu dhow yahay xaafado degan yihiin. Diyaarad ayaa ku dhacday guri ku dhow garoonka diyaaradaha Essendon July 1978-dii, halkaas oo ay ku dhinteen 6 qof. December 1993-dii diyaarad ay saarnaayeen 10 qof ayaa ku dhacday 5 guri oo ku yaala Gilbert Street, Essendon. Diyaaradda ayaa taabatay xari koronto, laakiin inkastoo ay daadisay batroolkii haddana dab ma qabsan markay soo degtay, nasiib wanaagna qofna kuma dhiman. Xisbiga Laybarka Federaalka ayaa ku galay doorashadii 1996-dii iyagoo ballan qaaday inay garoonkan xirayaan, laakiin kama aysan dhabayn ballanqaadkaasi. 1998-diina garoonka ayaa loo gacangeliyay shirkada gaar loo leeyahay, iyadoo dowladda federaalku ay waqti dheer ka kiraysay shirkadaha Linfox Group iyo Beck Corporation. Helen Van Den Berg waxaa sanado badan ay u ololeynaysay in la xiro garoonkan. Waxay ABC-da u sheegtay in waxa dhacay wixii ka dambeeyay markii gacanta shirkado gaara loo geliyay garoonka ay markaasi ahaayeen arrimo walaacle.
We just think the privatization of airports has meant that the safety controls are not adequate and profit seems.
Waxayna la tahay in garoonka oo gacan gaara la geliyo in macnaheedu yahay in kontroolka ammaanka uusan ahayn mid ku filan, faa'iidaduna noqotay tan go'aamisa waxa dhacaya, nalama aha in taasi tahay mid lagu qanci karo. Dowladda mudnaanteeda koowaad waa inay difaacdo ammaanka iyo caafimaadka dadweynaha. Premierka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay inaan laga hordhicin in dib loo soo cusboonaysiiyo dooda ku aadan mustaqbalka garoonkan.
Well, there are many thousands of passenger movements and also freight movements that come out of the Essendon Airport each and every year.
waxaa ka dhoofa oo ka soo dega garoonka Essendon 10,000 rakaab iyo xamuul sanad kasta. Waa xarun gaadiid oo muhiim u ah gobolka. Dad baa ka soo horjeeda xaq weyn u leeyihiin inay ka soo horjeestaan oo lala dheer ayay soo galeen. Dadka qaar inay ka doodaan oo ka hadlaan ayay doonayaan in garoonkan uu ku habboon yahay inuu meesha ku yaaliyeen kale. Waxay la tahay in arrimahaas oo dhan ay waqtigooda qaadan doonaan. Xaqiiqdana aan ogaano markaasna aanu go'aan ka gaarno.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.